ngoneka ukhumudwa mwana wanyosha kachimodziru ndakoneka kuti ndiwa tanzi kumanso sangalala ndeniyo ndijani sochomwe mukufuna
ndiudaya nkhawatsogolo lake ndimafuna iyeyo azizachita bwino kusukuma koma vuto ndiroti ndichipe ndalama
komatu munthu wangogwiritsa ntchito zinthu zomwe mungakwanitse ukhozati kumangoswera naye mwanayo pafupi pafupi imene uti ndimphatso yokhayo yapamwamba imene ungampatse
koma zoona kunenazi joana ine ndikuuza zoti ndichipe ndalama yazokwanira koma basi iwe kundiuza zosewera nimene
iwe malita ndiposewera naye tupomwe mwanayo angadziwe zinthu zatsopano sukuyenera tikukhala ndi zosewerisa zapamwamba ayi chilichonse tu iwe utha kuchisandusa kukhala chosewiritsa taima ndikuonetsa tadala ukufuna kuyathandiza mama kuchapa zovala tiye titenge malaya abambo ako tike mbeseni yeah wakoza tadala umadziwa mtundu wa malaya abambo ako eya ndi blue waona pakupanga kuchapa zovala kukhala masewera tadala tu waziwa mitundu ya zinthu
eti pakuonekanso tikuti wazikonda zimenezi
inde kusewera ati kumawapangitsa nawo kukhala osangalala odzikhulupirira komanso zimawathandizira kuphunzira zinthu
ngati nkhani yake limeneyi ndichisewera ndi tada tsiku linalilironse
makolo ngati mukufuna mwana wanu akhale ndi tsogolo labwino chezani ndi kusewera naye
akukupatsirani uthenga awu ndawu ndinaona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo anyamata ndi atsikana chitukukondi chisamalo cha anthu ndi ana mogwirizana ndi a Development Media International.